Say I'm getting cheese kama panya ya pili. Almost died, so alive kama traki ya dili. Pigia kinaro olizeni mwaputon vipi. Omna album ya nyash kali na octone repeat. Ata nige kwa blinded I still score. Ata nikienda na rudi kanyu ndo ya tall. Na ata kabizi ni ya Sara Messi baki. Bado na shine kaki hara ya kibaki. Ajuza I was a chooser so sitaki. Born winner so nyuma Messi baki. Wacha wabonge words ikona zero weight. Plate is full na bado niko na njaa ya 08. Sai bank iko na 108. Meeting na Sylvia ni 10, mi nafika 8. Na wife anaingiza 6 figures na figure 8. Hata bila hook bado mtashika bait. Bonga hando tao, mi ni humble bola. Rona tutisha na mita. Ile hando tao nasema ni in dollars. Nina manyongo kalupita. Can't walk in my shoes, can't fade in my soul. Uyo rafiki nilimchorea, kwani nini na msho? Niliwotea ndoto nyi wote, eh? Ni makosa. Plus I thought the money would bring us closer. I was alone kwa bed bila cellular. Even though death was calling. Trust kuna nazili move kwa medulla. Whispers kwa pen hapo nyuma ya goli. Nikambiwa niwe na positive mind, nisizo test ni negative. Surrounded by close friends na relative. Natichiwa kudishi kama mtoi mchanga. Weushai kuwa na nightmares mchana. Lost KGs kasi jui nini. Nilikuwa nimekonda. Hakuna mlango kifo ilikuwa imegonga. Uji kando. Trust me machozi ilitriko. Life ilu ni challenge kiu TikTok. Jua ukienda ndio atakupenda. Ile saying I don't know what you have. Aujui marafiki watakutenda. You don't know who you love. Call my kids from hospital bed nikasikia njeve. Iroma ajui what's going on anafanya ni cheke. Dokta akikaa mina come to terms. Jizi back to school mina come two terms. Nikarushwa kwa maji kaa jona. Baptism by fire prescription ya kupona. Kwa ring na shado God kwa my corner. Slowly fading away kwa macho unge waisoma. Puke damu straight from my stomach. Nights were cold na days were longer. Una wish two time in as a song. X-ray showing niko na cavity kwa my two lungs bado. Walinipa 30 days niishi. That was 12 months ago.
Ni ukweli uhai ni kama maji. Yakimwagika hayazoleki. Lakini Mungu naye ni nani? Mipango yake lazima kamilike. Ni ukweli uhai ni kama maji. Yakimwagika hayazoleki. Lakini Mungu naye ni nani? Mipango yake lazima kamilike. Mungu, asante Mungu. Mungu, asante Mungu. Mungu, asante Mungu. Mungu, asante Mungu. Santa Mungu.